cuka cuka langal min juuti on kala do bawdon tawede le mali fu e mangal mudu fa hande mi joddi do Ousmane Niali Boule hono andir onno le tekkiti yontere fu min do kata on do kabaruuji kertanaade sukaabe tan le leydi mali di Niali Boule no badda
alhamdulillah borom basfala
ay wo hono biirete nyande fu ko watte hirande hana jengude wattu jungo ma yaade mboso jeltinanaabe kabaruuji gondi toni
wattu ndungu gonde hen baro ada andi golleji di sukaabe katta joni yo sottu gol saaji manabe kabe hen ciodi sedda be bi no be kolitiwre jibaaji mabbe ana tedde ngaran kedo dembe heli kabaruuji di se jari le region ngaji di sukaabe lekkolo ana jogi ti dalaji andi wattu joni on ndungu golle gesa e jande ana tiidi dum on fayu do yewtere meden minimag en timindiran kabaru haro caldi Moussa Mariga debi coupe championnat e portugais en timindiran kabaruuji haro caldi di yottade Angleterre e Italie
do kabaruuji di puddato do awi hono sottobe saaji manay di be do sukaabe mo gondi hebud le hen ko be jada
baru non jati yogabe kollitiwde ana keba hen seeda jibaaji mo ana tedda yogado holitiwde client en gala anni ko julli landir mabbe do faccitan alisis
comparative so afonde hitane bettinde hitane hikane min kebaayi jawdi sanne coggu jaagu o hakkune teme didi yaade ujinaaji didi se faawol so to o ana woji nyaloma ko min jaagoto ana waawi yaade fa ujinaaji sappo client en ana wondi warde seeda seeda ma jaagu wala le yontere ara waawi sottude kaddula nyangode ndiyam didi na tati
wattu joni en jaara fa nokku no dirteedo kiita to jakkata tigaaje de to na hono
non jati prefet ton holiti wi de le leru joni jabbe no du so ko jokole gortaama ton warama le bar goto
dum lati sababu so bami anniya
uddugol bar ngaji di kanko Mamadou Diakité commandawo kita
bar ngaji di ka uddama sabi dum lati ke nokku do yimbe mbarete won yimbe maybe hen jati sabe don wadi so min bami laawi uddude de nokkule famnin jeewa bar ngaji jogidi dereji bawdi gollude tawaden jogi dereji ana mbawi gollude fu puddi tan golleji mudum en tidala fu min garata hen
kanko don noddete Mamadou Diakité kuma ndaw to kitato o jota ma sanne wattu jone jara yotere mede minimag hikka woni duubi didi jande ekol idum hawra e wattu ndungu Ousmane Niali Boule wajibu dudum ha wadan ton tidallaaji hono sukaabe kambe faabe yaade saraabe fa ndemade
non jaati baro dum wela saraabe saabi ad andi golle gese wodi sukaabe lekkol be jaati dum wela dum ben nen no hono be ngatta Juliette Koulibaly tewdi jabu mudum
jande fuditi le class examen ngaji gila didi lewru juin jabindu idum wara e wattu demugol le leydi ndi galleji kewdi ana jogi sukala mun le nokule hono segu kuchala sukaabe analisti elaji batte kabaru mun
ay pour mi bibbe remobe no sarabe amé gala sembe kassen golle gese l'école e golle gese yadata ndungunde de watere tan wodle hitande sini ayopan jande mada fa paboda sarabe ma ko bawmi wida tan wona ko yafi
e wi sarabe sukabe jangobe di dubi didi cakkitidi sukabe mabbe ballatabe bangal demugul be koliti metti mabbe do majjun be ndarda illamu o wada bawde mabbe yopude sukabe yalla be bengara remude sabe be bengada lebi jenay ekol deno le lebi tati ke didi le hitane an hani be balla himbe le galleji mabbe
akolona be folo kase
mena himbe wombe le kreduji menen kuteji mudum kebata arande sabe sukabe ame bawata jangude fa gasa no sukabe birite joni ni e bawa lata leedi an ko be jango
fasula antasro
le sahala leedi ndi hono ansongo sukabe helbe njangoita kejabe janginirde anandarda isarabe be joppa sukabe wadde jangude
wattu jone en jaara hono ko mbieten fina tawa en jaara fa nokku no dirteedo sanga le lamu banyagara
tariki sanga sanga ga gelle sappo ngon le mudun ndi ngende no jodiri ni na haydni baru e kedden waggu seruddolo o janginno ngon fftreto sanga to Mohamed Ali Nodio
sanga ndi wono dabaji ladde nyande wotere wakati no warfo betto kanko e rawanu mako le ladde wotere rawandu ana don dino sanne onati lo ladde ne o yaro indiyam chagal ko o yalti ko koyde mako ana lefino sanga taiki ke koyde rawanu mundu ana lefino ngao taikaaki hoto hebi ndiya nyando wonde kasa be gartile odo nokku goto kanko e rawanu makon den ni o habbi shifon e koyde rawanu makon koyde didi jono rawandu ana natare ladde ne ko be jotti odo nokku o yaro ndiya o yalti kase ngako yalti ko shifon kabbinodo e koyde mako o ana lefino won maane o yoppido leyndi sanga ko yihi maane ko rawandu yoppido leyndi ko taiki ke wiide ndiya ana le ladde ne o noddi bandira mako worbe fu o hannido o wi won nokku to ndiya waawi hebede ladde ne caggal dum be eggi to be gonno to be ngari be jodi ke nokku biyetedo ugol bilane be eggay ugol kase be bandirabe worbe nayo wonno o do nokku to jiyanda hebeteno to nodirama dolo dolo holli citta wiide doro doro ha be nodirta noddugol doro wiete gasa njido windude fu dolo biyata sabi tampere mabbe sanne hedde nokku to ndiyan waawi hebede wadi so yimbe fu inde dolo ana do inde mo
wattu jone en jaara mbirki sembe chaldi kanko pio ballon le leedi mali noddirteedo Moussa Mariga holi tan wiyede équipe makko mo noddirte FC Porto kambe lati champion leedi Portugal
baro non jati Porto woni dum latto ko lati champion labi nogay e jenay to Portugal to
fa hande to Italie to kay pide de timmay ta fin de nyali buli
non jati baro 33e journée don nyaloma chapande tati tati bo Juventus kany e Sassuolo donc ndiri mo fubingaaji tati Udinese e Lazio kany en don donc ndiri fay goto wata bi Torino ha Genoa 3-0
Altinere Django Lazio de Rome wara hawrita e Juventus wakati sapo e jena yando so jabiri maslima chapan e nay e juyi
tagal nyalomaaji chapan e tati piadi club Juventus RCT kany wonno hore tobbe ko jogi chapan de jeddi Inter Milan jukki chapan de jeddi go o tato bo Atlanta tobbe chapan de jeddi
fa handen Angleterre to kay hollitidi Liverpool bami coupe o dum woni fa handen dum e be jukiti pide de tonde
baro non jati le nyalomaaji didi keddidi Liverpool woni ton hore han jogi tobbe chapande jenay e tati Manchester City jokki tobbe chapande jeddi e joyi Chelsea woni tato bo tobbe chapande jeegon e tati nayobo Leicester tobbe chapande jeegon e didi Manchester United won non joyo den tobbe goto jogi
ay wono mbireten le nogay didi lewru jeu waroru ndu Chelsea hawrtay kase e Liverpool don be datata yalla be ben ja Ligue des Champions
non jati baro dum nyaloma chapande tati e jeddo bo dum nyaloma goto heddo caggal mudon do kadude kabaruji bar
holitinde wiide sakirabe min joti on sanne hedade kabaruji am men dimi noddirto actide zen fa hande fadje fe ino ko nandirdo no yotre meden noddirte tous o grande ene wara solando jabi